Amawubo 51 verse 1. Ngiyawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho. Yesula iziphambeko zami ngobubele bakho obukhulu. Verse 2. Ngigezisise ububini bami, ungihlanze esonweni sami. Verse 3. Ngoba ngiyazazi iziphambeko zami, isono sami siphambi kwami njalo. Verse 4. Ngonile kuwe wena wedwa, ngakwenza ukube emehlweni akho, ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho, uchache ekwahluleleni kwakho. Verse 5. Bheka, ngazalelwe bubini, umame wangithabatha esonweni. Verse 6. Bheka, uthanda iqiniso ngaphakathi enhlizweni, wangifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo. Verse 7. Ngihlanze ngehisopu, ngihlambululeke, ngigeze, ngibe mhlophe kuneqhwa. Verse 8. Ngizwise intokozo nenjabulo ukuze ethaba amathambo owachobozileyo. Verse 9. Fihla ubuso bakho ezonweni zami, wesule zonke izenzo zami ezimbi. Verse 10. Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Verse 11. Ungangilahle ebusweni bakho, ungangamuki umoya wakho ongcwele. Verse 12. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yami, ungiphase ngomoya ovumayo. Verse 13. Khona ngiyakufundisa abaphambakayo izindlela zakho, nezoni ziyakuphendukela kuwe. Verse 14. Ngikhulule ecaleni legazi, Nkulunkulu, Nkulunkulu wensizo yami, khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho. Verse 15. Nkosi, vula izindebe zami kuzomlomo wami, ulande ngodumo lwakho. Verse 16. Ngokuba awuthanda umhlatshelo, noma benza ngokunika umnikelo wokushiswa, ubungeyakuthokoza ngawo. Verse 17. Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo, inhliziyo yaphukileyo nedabukileyo uNkulunkulu awuyikuyidelela. Verse 18. Lenzele isiyono kuhle ngokomusa wakho, uzakhe ezingange zaseJerusalema. Verse 19. Khona uyakuyijabulela iminikelo yokulunga eshiswayo neshiswa yonke, khona bayakunikela ngezinkunzi phezu kwe-altare lakho.